Kanyama, situla, ebirowoozo ebikuliku bwongo omanya sinaba nakuwasa ndisingira ndimu abo abanoonya sitoma ku mutima ogwange gukoberako mubeera nga nkutya but sipowa naye nze sipowa kukwagala buli lukyaga nanyiza okuwana
Sigala urungi wa topoa Jagali birungi wubusungu wunyivu bo Just the way you are Uli kalala Nikango twa the island kalangala Eriato lisensiri de usala Te kuli mulala baby Kapeni ya tutuali slow
Yeah, yeah, yeah.